Andrew Mack Ministries and Caris Bible College Uganda invites you to enroll for the 2025 school intake for both our campuses in Kampala or in Imbarara City. Please apply online on our website carisuganda.net or visit our head office at Park Royal Mall 6th floor along Buganda Road. For more inquiries, please call us on 0200-33-0000. Caris Bible College, taking the gospel as far and as deep as possible.
Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that focuses on God's unconditional love and grace.
Thank you, Andrew, for everything you've done, for the teachings that you do. It has affected every area of our life, my wife and our marriage, our kids, our business. So I just want to say thank you to you.
And now, here's Andrew.
Welcome to our broadcast of the Gospel Truth. Today I'm continuing a series talking about the Word became flesh.
I tell you,
this is one of my favorite things to talk about. I'm taking truths that I teach from a lot of different series and I'm bringing them all to bear. Talking about the virgin birth of Jesus. This is something that I'm sure that every person watching this program has heard about. Probably the vast majority of you agree and accept it and believe that it happened. But we don't give a lot of thought to it. And we just think, well, God's God and He somehow or another came into a physical body. I tell you, once you begin to understand how the virgin birth of Jesus happens, then you get a better understanding of how we give birth to the miracles that God wants in our life. This has literally been one of the most important things that God has ever shown me. And it is a little bit detailed. I haven't actually got into talking about the virgin birth of Jesus yet. But you have to understand some things in order to fully appreciate this. And so this is my third day this week. I'm going to be talking about this all this week and all next week.
Era wenjogerera kati ndi mulunaku lwange olwokusatu nga njisomesa ku somo lino era ngenda kuba neyongerayo ne sabbiiti ezijja maasaawo ku nsonga yemweno.
We'll go into the Christmas time talking about this, and if you can track with this and understand it,
era tujja kweyongerayo ne somo lino n'okuyita mu ssekukulu yonna yonna naye singa oba ategeera bulungi nnyo ebintu bye ngenda okusomesa,
it'll not only bless you to see the wisdom, the perseverance of God.
Tekijja kuwa bwimukisa gw'okulaba amagezi ga Katonda mu nsonga eno n'engeri gye yalemerako.
His love, the things that He's gone through.
Okwagala kwe n'ebintu eby'enjawulo bye yayitamu.
To manifest what we have today.
Abeere ng'atuleetera ekyo kirabisibwe ekyo kye tulabako leero.
But it will also give you a lot of revelation about how the kingdom of God works and about how you can receive miracles for yourself.
And
I promise you, if you were to study this, it would really, really help you. So we've already talked about a lot of things. Two of the questions that I was dealing with. I haven't fully explained it, but I've given some of the background on it.
Erebibuzo bino sinaba nakubinyonyola bulungi naye wendi kati mbiwaddeko oko omusingi ogutandikirwako.
One of those questions, since I was a little kid, I wondered about why did the Lord wait 4,000 years before Jesus came into this earth?
Irenge kimu kukibuuza ekyo kinali nina okuvanga nkyali muto kyali kino nti lwaki Katonda yalinda emyaka 1400 gimala okuyitawo nga tanaba kusindika Yesu okujja okufiirira omwana w'omuntu.
What about the Old Testament people that suffered under an inferior covenant?
Ate bali abantu abali mu ndagaano enkadde ababonabona bambi mu ndagaano eyali etali nnungi ngaffe gye tulina leero.
They didn't have the benefits that we have today.
Abantu bano tebalina miganyiro fate gye tunyumirwa essaawa zino.
Why did God wait 4,000 years? And a second question was, if God is God, why did he have to become a man?
Lwaki Katonda yalinda emyaka 1400? Kakati ekibuuzo ekyokubiri, Katonda bw'abanga ye Katonda, lwaki kyali kimwetaagisa ye okufuuka omwana w'omuntu oba okufuuka omuntu?
Why did he have to die on a cross?
Lwaki kyali kya mugaso Katonda mwene okubeera omuntu ate afe ku musaalaba?
Why did he have to be put to death and raised from the dead? Why didn't God do things some other way?
Lwaki Katonda yalina okukomererwa ku musaalaba atibwe? Lwaki Katonda teyanoonyayo ngeri ndala ya kununulamu muntu?
And it really all comes back. I've covered a lot of things already, but real quickly, let me just say, it comes back to the integrity of God.
Nina ebintu bingi nnyo byenziza njogera ku nsonga zino zonna zonna, naye bwe mbambi funziza, kiva mu bwesimbu bwa Katonda.
God cannot lie. And when God says something out of his mouth, it becomes binding on him.
Katonda tasobola kulimba, era bw'amala n'abaako ekintu ekimu kyakugamba, liba lifuuse etteeka gy'ali.
He will not break his word.
Talimenya kigambo kyennyininnyini kyayogedde.
The very fact that we still see the world in existence.
Era olw'okubanga tukyalaba ensi ng'ekyaliwo nga bweri leero.
And you and I still alive is a testimony to the fact that God has never broken a promise to anybody.
Era okubanga gwe nange tukyali balamu obwo bwe bujulizi obulagira ddala nti Katonda tamenyangako kiragiro kye kyonna.
Hebrews chapter 1 verse 3 says he upholds all things by the word of his
power. Abebulaniyemu 3 ngabwegamye nti era bwati asitudde ebintu byonna n'ekigambo ky'obuyinza bwe.
Power, and I already explained that in more detail.
Era ng'olunyiriri olwo nalunyonnyoddeko oko wali emabega.
But it literally means that every atom, everything in the universe is held together by the integrity of God.
Ekitegeeza nti buli kintu kyonna kye tulabako, atoms n'ebintu eby'enjawulo byonna biwaniriddwa, bikwatiddwa wamu kigambo kye.
If God was to ever lie or break his word, the universe would self-destruct.
Era singa Katonda kamutanda n'alimba, eno ensi ejja kusaanawo yokka.
And so I went through Genesis chapter 1 and showed how that God spoke things into existence.
Era nakuyisiza mu lubereberye essula esooka nga nkulaga engeri Katonda gy'eyogeramu ebintu byonna ne bibeerawo.
Words are the creative force, and everything that was created by words will respond to words.
Nti era ebigambo bino ye nakazadde w'eggwanga oba w'ensi eno. Nti era buli kintu kyonna kyonna ekiri ku nsi kuno kigonda era kiwuliriza ebigambo ebyogeddwa.
And when God said unto Adam and Eve in Genesis 1:28, you have dominion and you rule and subdue this earth.
Nti era Katonda bwe yagamba Adamu ne Kawa nti mweyongerenga era mwalenga mufugenga ebyenkunsi kuno kwonna kwonna, ekyo kyokka kyokka Katonda kyayogera yeeteekako ekkomo okuyita mu bigambo ebyo.
He bound himself by that.
Bwe yayogera ekyo yeekugira kikyasobola okukola.
And when they chose to use this power and authority that God gave them,
era bwe baasalawo okukozesa amaanyi gano n'obuyinza Katonda bye yali abawadde,
contrary to what God intended,
nga bakontana n'ekyo Katonda kyeyali ayagala bo bakozeseemu,
he told them not to eat of the tree of the knowledge of good and evil.
Yali abagambe nti baliaga ku muti gw'okumanya obulungi n'obubi.
And yet they chose to do it.
Niate bo ne basalawo ne bagulyako.
And when they did that, God didn't like the results that came, but he would have been unjust to come down here and just wipe out the devil and say, stop, do over, I'm changing everything.
Era bo we bakola okusalawo kwabwe bwe batyo, ebyavaamu Katonda si bye yali ayagala biveemu. Naye ate teyajja ku nsi n'agamba nti, kati ngenda kujjawo sitaani, ngenda kukyusa byonna byonna, ngenda kuddamu ensi kugitonda bupya, buli kimu kigenda kukyuka, amateka nga chusiza nedda bwato sibwe yakola.
He would have violated his own word.
Eraba kuchikola bwatyo yali badde amenye ekigambo kye.
He told him it's yours.
Yomu ye yabagamba nti ensinji bawadde.
The earth is yours.
Ensinji bawadde yamwe.
Psalms 115 verse 16, even the heavens are the Lord's, but the earth hath he given to the sons of man.
Zaburi 10:15 nyirwa 16 nti eguru lyeguru lya Mukama na yensi yajuwa abana babantu.
So God would have broke his word if he had done that.
Kyali kitegeeza Katonda yali agenda kumenya ekigambo kye singa yakola bwatyo.
So God was bound by his own integrity, and because of that it took 4,000 years.
Ekitegeeza Katonda yali agenda kumenya obwesimbu bwe singa ebintu yali abitutte nga bwe yali agala okubitwala. Era yemu ku nsonga lwaki ne Katonda kyamutwalira emyaka 14.
For God to create the body that Jesus would come and inhabit.
Katonda abeere ng'asobola okutonda omubiri Yesu gwe yali agenda okukozesa ng'ali ku nsi kuno.
Now some people think, what are you saying there?
Kakati wali abeebuuza kati musumba ebyotegeeza ki lwaki oyogera ebyo?
Well, how did he create the first body?
Kankubuze nange, omubiri ogwasooka yagutonda atya?
He spoke it into existence.
Katonda yayogera bwogeza omubiri guno ne gubaawo.
He said, let us make man in our own image.
Watu bwe yagamba mu lubereberye mu 26 nti leka tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe.
We say that God reached down and scooped up some dirt, and we do those things symbolically.
Ebisira ebisinga tulowooza nti Katonda ayaka n'akwata mu nsi n'ateekamu otuzizi n'akuba akadongo n'atonda omutwe n'akutonda wenna nga bw'oli.
That's okay if you understand it's only an analogy.
Ekyo kituufu gwe singa okitegeera butegeeze nti ekyo kifaananyi ekigezaako okunnyonnyola ekyaliwo.
But literally speaking, God did not use his hands. He didn't do something like that.
Naye ng'ate singa obwo wetegeeza bulungi Bayibuli, Katonda teyakwatakooko mu ttaka lino yabeere ng'atonda omuntu wabula yayogera bwogezi.
He spoke the body of Adam into existence.
Yayogera omubiri gwa Adamu yagulagula ne gubaawo.
And then he blew into that body the breath of life.
Irabwa amalo okugula okugwogera ne guberawo nalyoka gufuwamu omukka gw'obulamu.
And man became a living soul.
Bwati omuntu nalyoka afuuka ememe innamu.
What it says right here in Genesis chapter 2.
Ekyo kyennyini Bible kyogera kwano mu lubereberye 2:7.
So God created the original Adam by words.
Kakati tukiraba nti Katonda yatonda omusajja Adamu eyasooka nga yakozesa bigambo.
And when it came time to create the second Adam, that's the terminology that's applied to Jesus.
Era bwe kutye gwatuuka n'okutonda Adamu owookubiri ng'era ye engeri gye bamuyitamu mu Bakolinso ekisooka 15:5.
In 1 Corinthians chapter 15, when it came time to create the second Adam, he had to create him by words again.
Era bwatyo naye yayina kumutonda okuyita mu bigambo.
But this time it was different.
Nyata kuguna omulundi kyali kyanjawulo.
When God created the heavens and the earth, there was no Lucifer.
Katonda we yatondera eggulu n'ensi, Lucifer teyaliwo.
There was no devil that was resisting him.
Tewaliwo sitani eyali agezaako kumulemesa mu kutonda kwe.
He was absolutely in control. There was zero resistance.
Katonda bwe yali atonda ensi eno tewaaliwo kulwanyisibwa, tewaaliwo kuwakanyizibwa, ye yali omufuzi sekinnoomu buli kimu ng'akikola nga bw'ayagala.
And I could probably spend a day or two talking about this.
Era nga nsobola okumala olunaku lumu kubiri nga nkunnyonnyola ekintu kino.
I'll just say it, but I believe that God thought creation through for eons.
Naye ate nsobola okukyogera bwe nti ndi Katonda. Era nze ng'omuntu nzikiriza bwe ndi Katonda. Yaluwoza ku bitonde bye okumala emyaka n'ebisiibo.
Could have been hundreds, thousands of years.
Gino okubanga gyali emyaka lukumi emyaka gyali mingi nnyo.
Or maybe because he's God, it didn't take him very long to think it through, but he thought through creation, not only the original creation.
Naye olw'okubanga Katonda osanga ye tekyamutwalira myaka mingi nnyo okutonda ebintu nga bwe yabitonda leero. Naye ate kyentegeeza si mu kutondebwa kuli kwokkakwokkakwokka nti ente eyasookawo eyo oba ebimera ebyasookawo ebyo byokka byokka.
But knowing that man would eventually sin, he thought through the fallen creation. And
naye n'alowoozaamu bwe yamanya nti olunaku olumu omuntu alyonoona n'amanya biki ebigenda okubeerawo sitaani nga yaafuga n'ebintu eby'enjawulo.
It is just absolutely miraculous.
How creation functions. This is one of the things that I have a problem with. About all of the tree huggers that are thinking that the earth is so fragile and that we're destroying everything.
Bobutonde bwensi abagamba nti omanyi ensi yakwata n'obwegendereza kubanga essaawa yonna tulinze okugisaanyaawo.
That's not true. God anticipated everything that we would ever do. He said clearly in His Word how this world is going to be destroyed.
Ekyo si kituufu. Katonda yalowooza mu buli kintu kyonna kyonna omwana w'omuntu kyalikola ku nsi kuno. Era ne Bayibuli ennyinyini n'etunnyonnyola bulungi engeri Katonda gy'alimalawo ensi eno.
It's not through pollution, it's not through global warming, climate change.
Ndi Katonda tagenda jimalawo okuita mufu okubanga factory zifulumizo muko mchamu oba kino kibaita global warming oba nokuba nti obutonde bwensi butandise okukyuka kyuka mumbera yobudde.
It's going to be God is going to send a fire and it will burn up everything and He'll create a new heaven and a new earth.
Iranga Bible bwekolaga mu Petero ekyokubiri esura ya kusatu nyira 10 ndi Katonda mwene agenda kutuma omuliro okusindika omuliro okuva mu ggulu okugenda okwokya ebintu byonna era lubereberi abiri kubikulirwa abiri mwemu olunyiri olusooka olukulaga nti ataawo alyoka atonda ensi empya.
So anyway, see, I believe that God thought through all of this, and when He said, let there be dry land, let there be animals, let there be trees and stuff.
Kakati Yesu akinzikiriza nti Katonda ebintu bino byonna yabirowoozaako era watuukira wali mu lubereberi emu 9 lubereberi emu 10:11 erwabiri n'olwabiri mwenya wagambira nti leka ettaka libeewo ensolo zibeewo emiti gibeewo n'ebintu ebyenjawulo bwe bityo.
He had thought all of this through, and when He said it, it came to pass.
Byonna bine olw'okuba nga yali abirowoozezzaako bwe yakyogera bw'ati kye yayogera kye kyabaawo.
But after the fall of Adam and Eve, they turned the control and the dominion of this earth over to Satan.
Naye ate oluvannyuma lw'obujeemu bwa Adamu ne Kawa baakwata obuyinza Katonda bwe yali abawadde ate ne balyoka babuwa Sitaani.
Somebody says, where do you get that from?
Kakati waliwo eyeebuuza musumba ebyo bijjeewa.
Right here in Genesis chapter 3, it recounts the sin of Adam and Eve.
Era wano mu lubereberye esula ey'okusatu okuva ku nnyini olusooka paka ku lw'omukaaga bakunnyonnyola ekibi kya Adamu.
And in Genesis chapter 3, verse 1, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And He said unto the woman, yea, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden.
Oluberebere sura yakusita okuva ku nyindi olusooka. N'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko. Ne ze yakola Mukama Katonda. Ne kugamba omukazi nti, bw'atyo bwe yayogera Katonda nti, temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku. Omukazi n'agamba omusota nti, ebibala by'emiti egy'omu lusuku tulya.
You know, there is so much in these scriptures.
Kaakati olunyiri luno lwokaloka zino ennyiriri ebbiri zirimu bingi nnyo.
I have meditated on Genesis 3 thousands of hours, and I could take nearly every word in this and just share things that God has shown me for a long period of time.
Era lubereberye esula ey'okusatu ngifumiitirizzaako essaawa ezisukkuluma mu 10 era nga nsobola okukwata kigambo ku kigambo ekiri mu ssuula eno ne nkikunnyonnyola.
But anyway, the point is that when Adam and Eve yielded to this temptation and disobeyed God.
Naye nga kyengezaako kunnyonnyola kye kino, nga era ensonga gye nkwetera nti Adamu ne Kawa bwe beewaayo eri okugezesebwa kuno oba ekikemo kino ne balyoka bajeemera Katonda.
Although Romans chapter 6 verse 16 wasn't written yet.
Nti yadde Baluumi 6:16 yali tennaba kuwandiikibwa.
It was still true.
Kyali kituufu.
You know, all the Bible is just who God is.
Omanyi bwoba wetegereza Bayibuli eno, kyekunnyonnyola kyokka, ennyonnyola ki Katonda kyali.
And the way God is, and the
era n'engeri Katonda gy'akolamu ebintu.
Way He's dealt with mankind written down for us to understand.
Era n'engeri gy'akwaseemu omwana w'omuntu, binebene abituwandiikira wansi tubere nga tubitegeera.
But these truths, they existed long before they were written.
Amazima gano galiwo emyaka mingi nnyo nga tebannaba nagateeka mu ku lupapula na mu inki.
So even though Romans 6:16 wasn't written yet, that truth was in
It was established, and I believe that Satan knew about it.
Ndereye debalume mukaga kumina mukaga ite naba kuandikibwa. Amazima agajirimu gali wo, ila gali ganyweze wada. Ila nestani mweni, yali nzenzikiriza, yali agamanyi.
And it says in Romans 6:16, know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness.
Nali okagamba mbalumi mukaga kumi na mukaga ndite muma nyinga oyo gwe mwewa okuba abaddu oba okuwulira muli baddu boyo gwe muwulira oba ab'ekibi okuleeta okufa oba oba okuwulira okuleeta obutuukirivu.
That is saying that whoever you yield to, whoever you obey, you give them dominion over you.
Olunyiri luno lukulaga bulungi nnyo nti oyo gw'osalawo okugondera oba omuwadde obuyinza eri obulamu bwo.
So when Adam and Eve quit obeying God,
kakati Adam ne Kawa bwe baalekerawo okugondera Katonda,
and they obeyed Satan,
era ne bagondera Sitaani,
and they ate of the forbidden fruit,
bwe batyo ne balya ku muti Katonda gwe yabagaana okulyako,
they took the power and the authority that had been given unto them and they gave it to Satan.
Bwe batyo bakwata amaanyi n'obuyinza Katonda bye yali byabawadde ne balyoka babikwasa Sitaani.
By yielding to him, they became his servant.
Era babi bwe baamala okubimuwa bwe batyo ne beewaayo gy'ali ne bafuuka abaddu be.
You know, the scripture calls Satan the god of this world.
Era Bayibuli ekolaga bulungi nnyo eyogera ku Sitaani eno mu Bakolinso ekyokubiri nnya olunyiri lw'okuna ng'emuyita Katonda w'ensi eno.
Not the god of the universe.
Tagambye Katonda w'ensi zonna.
He's just the god of this world.
Sitaani ono Katonda w'ensi eno yokka.
And in Psalms chapter 82, I believe it is, verse 6, Jesus quoted this in the New Testament when he was being criticized, and he says, didn't it say in your law that I have called you gods?
Era Yesu yayogera ekyawandiikibwa kino ekiri eri mu Zabbuli kye mbagambyeko. Nachogera na muyokana 10:34 nabagamba nti techawandikwa mateka agamwe ntinze nabagamba nti muliba Katonda.
And he was referring to mankind.
Yali ayogera ku mwana w'omuntu.
It says there that we are gods, not with a capital G, not divine, but authority, ruling with a small g.
Olunyiriri olwo lukulaga bulungi nnyo nti ffe tuliba Katonda, si Katonda omunene olika yatonde guru nensi nedda wobulaba Katonda abatono ngabe bafuzi bense eno.
We were gods over this earth.
Fe Katonda be yali yateekawo okubeera bakatonda bense eno.
And when we took our authority and dominion and obeyed the devil,
era bwe twakwata obuyinza bwaffe ne tugondera Sitaani,
we made him the god of this earth. We yielded to him.
Bwe tutyo ne tulyoka tumufuula Katonda w'ensi eno ffe abeewaayo gy'ali.
Now the reason that this is so significant, the reason I've introduced all of this,
kakati ensonga lwaki bino byenjogerako bikulu nnyo era lwaki nabyanjudde bwe nti,
is to say that Satan can't do anything to you.
Bino byonna mbyogedde okulaga nti Sitaani talina kintu kyonna kyonna ky'asobola kukola
without your consent and cooperation.
Nga tokkiriza era nga tokwataganye naye.
Because authority over this earth was given to people.
Ebyo byonna byonna mbyogedde okulaga nti obuyinza bw'ensi eno Katonda yabukwasa abantu abalina emibiri.
Physical human beings.
Abantu abalina emibiri.
Man, the Bible says in Hebrews chapter 1, verse 14, talking about the angels, there's a number of verses there talking about how, you know, Jesus is greater than an angel.
Era Bible yakolaga bulungi nnyo mu Bebulaniya esula esokonyira 14 olunyiri olwogera ku bamalayika era nga mulimu n'ennyiriri endala nnyingi nnyo. Bayibuli weeyogera ku bintu ebyala eby'enjawulo ebityonga ekolaga nti Yesu mukulu n'okusinga bamalayika.
And then in verse 14 it says, aren't they all of the angels are ministering spirits sent forth to minister for those who shall be heirs of salvation.
N'alyoka gya wano Mebulaniya 1:14 n'agamba nti bonna ng'ayogera ku bamalayika sijyo emyoyo egiweereza nga gyatumibwa okuweereza ku lwabo abagenda okusikira obulokozi.
That scripture says that the job of angels is to minister for us.
Olunyiriri olukulaga bulungi nnyo omulimu Katonda lwaki yatonda bamalayika yabatonda bo kuweereza ffe abasika b'obulokozi.
Now, I can't say that that's the only job that they have, but that's the only one that's completely explained in Scripture.
Sigezeko gamba nti gwe mulimu gwokka gwokka Katonda gwe yabagamba gwe balina okukola. Naye ate okusinziira ku Bayibuli, gwe mulimu omulambulukufu Bayibuli gwetulaga bamalayika gwe balina okukola mu nsi muno.
They are ministering spirits sent forth to minister for those who shall be. Not only those who are, but those who shall be heirs of salvation.
Bamalayika bano baatumibwa okubanga baweereza eri abo abasika b'obulokozi si abo bokka bokka abamaze okufuna obulokozi buno n'abo abagenda okufuuka abasika bamalayika balina obaweereza.
See, this gives you some understanding too about how that maybe before you made a commitment to the Lord and before you turned your life over to the Lord, God saved your life.
Era ekyo kikunyonyola bulungi nnyo nti osanga mukali akaseera edda nga tonaba kukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo, waliwo olunaku Katonda we yataasa obulamu bwo nga waalibadde wafa dda nga toli mulokole, naye ate mu ngeri emu oba endala tewafa paka wakkiriza Yesu.
I was just talking to a good friend of mine, Dwayne Sheriff. He's a pastor and a board member.
Nga musumba era nga ali ku kakiiko akafuga obuweereza bwange.
And his brother was killed in an automobile accident. And it was a traumatic experience for Dwayne. And Dwayne was supposed to be in that car. But he wasn't. He just, for whatever reason, chose not to go. But typically, he would have been with his brother. He would have been there. They were doing something special. And yet, for whatever reason, he just decided not to go. And God saved his
life.
I believe that God, even before he was born again, knew that Dwayne was receptive. He was seeking the Lord, but he hadn't really submitted himself to the Lord at that time. And angels literally encouraged him not to go.
Era twalibadde tugamba nti bamalayika bennyininnyini mweni basindikiriza Dwayne Shelf aleme kulinnya mmotoka muganda we gye yalimu.
And I think that when we get to heaven, this is going to be one of the things that's going to be so awesome. We will sit there, and the Scripture says in 1 Corinthians 13 that we will know all things, even as also we are known.
Naye ndowooza bwe tunaaba tutuuse mu ggulu, kino kye kimu ku bintu ebigenda okutusanyusa ennyo, kubanga era nga Bayibuli bwetulaga mu Bakolinso ekisooka essula ya 13:12, nti bwe tuliba tutuuse eri tujja kumanya ebintu byonna nga bwe tulina obimanya.
Hello, this is Andrew Womack, and I just wanted to wish all of you a very Merry Christmas. You know, this is a special time of the year, and sometimes it gets overwhelmed and obscured by all of the presents and the parties and everything else, but really, it is to celebrate the advent of the most important thing that ever happened, and that's Jesus becoming a man. Praise God for Jesus. Praise God for Jesus loving us enough that He came and suffered for 33 years being limited to a physical body, and then suffered on the cross for our salvation, bore our sicknesses. Praise God for Jesus. Man, I just rejoice at this time of the year. And I wanted to wish you a very Merry Christmas to you and all of your family. And praise God, remember that Jesus is the reason for the season. God bless you.
Gowe nango yimira no bwereza buno mu byensimbi obango yagala okutandika okuyimira no bwereza buno era mu byensimbi tukwanjulira enkole ene mpya eyitibwa eya FlexPay ngera enkole ene ekola bweti nyiga *291# ku MTN oba ku Airtel olondeko namba 2 eya Pay Merchant tekamu enamba eno wamanga 6000095 tekamu omwendo gwa sente zowereza tekamu ensonga nti partnership na nyagogombi. Kakasa anti osindika sente ku AWM Partnerships. Awuluva nyuma otekemu PIN code ya mobile money yo. Oweredwa nyo omukisa.
Webale kuliza programu ya fe ya Gospel Truth ne Andrew Womack. Zikiriza anti oweredwa omukisa. Bwobango lino obujulizi, obango lino okwebuza kwonna. Sina kindi nga wetaaga omuntu yenna okusaba naawe ku nsonga yonna. Tukubire ku simu eno wammanga 0200-330-000. Ngambye 0200-330-000. Oba tuchalire ku makaga fe agasangwa ku Park Royal Mall omayiro kwa mukaga ku Buganda Road. Ekizimbe ekiri okulinana watoto church oba Senana Supermarket. Oweredwa nnyo omukisa.